두두두두두 yeah. 에치 멀리 창게 마소 구치노가 에치 간보 창게 마소 치쿠와 올루겐 돌왕겐 두두세와노 올루시가 데칸두 탐불레나웨 Misenge vyo mutima kwange mbigute wone Bisumu luzo vivyo mkuwate Esala yobula mubwange sigate Mukukuma gana pake mviringa mvi Na yeto nefulira Ngatola vaze kwa gande nyo tonji wanga Obula mubwange nobu onona Newate yoku kwa gana Mungeri ele matiza Ne wate yo kubana we bulimbera mukwano oh yeah oh yeah oh oh oh, oh yeah si bimanye byonti obate kulwana ne mukwano gwango lyanjulira Kale ne bwenyiga nze muli nsonyiwa Kuba tuli bantu siba malaika Engudo z'obulamu bwange ntereezeza Otambulire muwegazanye Ekyapa ky'omutima gwange mpandiseemu Erinnya lyo nkuwadde okitwale Naye tonefulira Nga tola baze nkwagadde nnyo tonji wanga Obulamu bwange n'obwonona Ne waddeyo kukwagala mu ngeri elematiza Ne waddeyo kuba nawe buli mbeera mukwano Naye tonefulira Nga tola baze nkwagadde nnyo tonji wanga Obulamu bwange n'obwonona Ne waddeyo kukwagala Mungeri elematiza Ne waddeyo kuba nawe Mbeera mukwano Kyokka nno bambi Tuvudde ku ebyo Laba nsiimye nnyo kubanga boolese bangi abalala Ze nninga wangu ddakalulu Siche nyoma unyambie nyo Choka tunefulira Tunefula bambi Natula baze kwa gate nyo Tonji wanga Kubula mugwange nobu onona Ne wateyo kukwa gada Mungeri ele matiza Tonswaza bambi Ne wateyo kubana webuli mera mukwano Tunefulira nze Natola baze kwa gate nyo Tonji wanga Tonji wanga bambi Obulamu bwange n'obwonona Ne waddeyo kukwa gada Mungeri ele matiza
Tewechanga bambi
Ne waddeyo kuba nawe Buli mbeera mukwano
Oh nani nana ye Tewechanga bambi Zeneswada Tewechanga bambi Ateno swaza Ngankwa gade Na 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 Kwa gade